Ladies and gentlemen, distinguished guests, please take your seats. The dinner is about to begin.
Ni ye Biden ka jamana ka sufɛ dumuni ba fɔlɔ ye n'a bɛ wele ko dinner gala min kɛra foroba la dunan 340 ɲɔgɔn tun bɛ min kɔnɔ. White House tun masirilen don seli waati kama don minnu bɛ kɔn sufɛ dumuni ye. U ka bonya ni nɔrɔ n'a bɛ wele ko toast senfɛ jamanatigi fila ninnu ye u ka jamanaw ka teriya n'u ka kilenya min bɛ senna kabini tuma jan o tanu.
We stand together, shoulder to shoulder, precisely to be entitled to say at the same time.
An jolen bɛ ɲɔgɔn fɛ kamankun ni kamankun la tigitigi ka kɛ ani ka jo sɔrɔ k'a fɔ ko waati kelen na anw jamanadenw ani hɔrɔnya bɛnkan balimaya Macron y'o fɔ. Jamana ka dumuni nin bɛ na ni Macron ka tile saba sigili ye Amérique jamana na. O tile saba nin kɔnɔ jamanatigi Macron taara NASA o ɲɛmɔgɔso la ani Congrès n'o ye Capitole ye. A ye ɲɔgɔnye sɔrɔ ni wasabulon mɔgɔ dɔw ye ani Biden ka fangalamɔgɔ. Macron bɛna a ka taama ban Nouvelle Orléans mara la. O tɛmɛnen kɔ Kremlin ye jumadon sɔsɔli minnu fɔ Amérique jamanatigi Joe Biden fɛ n'o tun y'a fɔ k'ale labɛnnen do ka baro kɛ n'a ka Rusi jamanatigi Vladimir Putin ye n'o laban nin ye a ka kɛlɛkɛdenw bɔ Ukraine jamana la. Amérique jamanatigi o la sa y'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ dɔrɔn Putin bɔlen kɔ Ukraine jamana na. Moscou a jɛlen do ko a bɛ ban o la. Kremlin ka kumalasela Dmitri Peskov y'o fɔ. A y'a sinsin a kan ko sarasi baara bɛ senna lafiɲɛbɔ dɔn.
Putin thinks that he can crush the will of all those oppose his imperial ambitions.
Biden ya jira kale la benendo ka kumani Putin ye oni o kofela la be fere nyini wala sa ka kele ba Ukraine jamana la aye irisi sura su boli ke sarati foloy lotu mbe bentin otuma la la jela ni aka Fransi teru ni otan ye ntumena ni sondia ka sigi ni Putin ye ka laje a hakilina be minna amo ke folo akote aya faraka wati kono kuna funi dilaw ka laje bado kira ni Fransi jamanatigi Emmanuel Macron ka sɔrɔ a banna Biden ka sarati ma. Putin da b'a la wa a da b'a la hali bi. Jɛɲɔgɔnya kama kumaɲɔgɔnya kama o min nafa ka bon kosɛbɛ Kremlin ka kumalasela y'o fɔ.